Ok. Aya. Chapa. Mbono na ndu like this. Niko tunarua beso na do like peace. Lonely bila wewe so no smile like cheese. Naona play hard to get. Sio games nani hard kubet.
What's your problem?
Niki kupata ukai.
What's your problem?
Ama ufai.
What's your problem?
Loyalty ni kuniruka. Kutoka kwangu tu mkono kwa duka. Hakuna wallet utaipata kwa longi. Cheki bank yangu vile koloni.
What is this?
So swift and succumbing, I thought you would stay, but it look like you're running.
How would you
always in a hurry.
How would you? Why you don't stand? What is this?